Prolific. Zlouder.com.
Keep it up. Chimudaba.
Avanzas.
Agako.
Hello, Mabububé. Fukate kumtima fanshi. Palondina vena singo ichaidi Simon one back in a potfa. They are preparing me up, put on your makeup, pantu na na popoka. Uwebeleli mama kuchana, kasha taka pondo na kapopoka. Hey, wana wale tuseka bete. Ha, na wana wale tina tita palo kotu kafika kabete. Wote wa mulomo, uwebebebe koma mjaba na baba mulomo. Lelo ni lelo, chimo paka chili lelo. Nemwino wakunji pikido mkoyo. Nifisa shine ntoyo. Wani makolopa wonse nge chikolopo. Shubi maimuno mometi. Umewe wa mdarati. Kale kalume ndo kateme no kutuma foni. Bagati kamushiku. Kali lava na nkwelelo. Walafika wali mushila. Umewe swema kucha ume. Fwe mpalume la kupana mina kufika. Wema kucha umetuleisa. Febe neva nondo. Muka shina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Febe neva nondo. Muka shina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Febe neva nondo. Muka shina katondo.
What done to me? Cause I want everybody to see that you and I were meant to be. Keep on calling my name, let everybody know. Tell them that we can never fall apart. I'm here to stay, going anywhere. Nakusha mami tuka papa na fe. Konse kukaya, na nevo konkaya tu sisha. Ema walu palo beba kumule filama.
To be the mother of my children, I'm grateful. Bano no bana mayone chungfuila ba. Koka mafunde no butishe chonshila. Pato nalifika palu wa fulwandi. Perfectly made for me only one li. Insaza pa mezo pobe ni nikendo. I'll fight for you nshakawe pokembo. Vision clear nda monolo no na microscope. Nasuka na kwata scope.
Fwema kucha ume. Fwema palume na tupala mina kufika.
Nagako.
Nagala makongoshi. Mwema kucha ume tuleisa.
Landana vina.
Febe neva nondo.
Webe neva nondo.
Muka shina katondo.
Akatondo.
Webe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Webe neva nondo. Muka shina katondo. Webe neva mpoto. Teke ni pwefya kuteka teka. Webe neva nondo. Muka shina katondo.
Akatondo.
Webe neva mpoto.
Prolific.
Inondo koshibe mpoto. Tuleiso koshi yo yo yo.
to Zambia.
Ben so kushy.
Aja.
Ben so kushy.
Koi koi family. Young Maya.
My name is Chilewanu.
Zedlouder.com.
Mr. Singo Imisaitia. One Mark Potek. Mr. Portfo. AC Simon. Trigger Mazali. Sadel. Mwana Choda. Mwana Lisa. Chim's Boy. Simumba na zamani Zim Davis. 44G Music.